Hiyana pita Yani ile tu nkasema nijimeki meki thamani ili kesho ni tatue swala flani matatizo yainuka hapo. Yani ile tu nkasema nitulie na mpenzi fulani ili kesho niishi maisha ya amani usaliti wainuka hapo. Yani ile tu kasema nifanye mishe zangu kwa amani ili niache makelele duniani maneno yainuka hapo. Nauliza uchungu hoka ukiwewe, hoka ukiwewe kama cheni cheni. Nauliza huzuni why hoka ukiwewe, hoka ukiwewe mwachemiche. Sometime ata futa lipokosa sipaoni, the way wanavyo nishutumu mbona badu sijioni. Mimi najiona stelingi, wawana niona enemy. Ngoja nitulie, yawezekana ni kipimo cha imani, kwa ujasiri nitazidi kiripo. Maisha yangu kesho ni historia, niliopitia yatakuja ponya wengine. Maisha yangu kesho ni historia, yatakuja ponya mioyo ya wengine. Japokuwa ninaona ardhi imepasuka vipande, ama nione wingu limepasuka vipande. Mvua mvua yaninyeshea utadhani ni ukame, na imani bado mimi ni mzao wa kifalme. Hey, Santa nata fata lipokata vipande.